It's your boy Def P on the concept.
It's a Mojo I got you.
With me your boy C1. AKA DJ Tubone.
The baddest.
You know how we do this. 2021. 18. Let go. Mr. Chansa.
Amama Ezo Kamba. Amama Ezo Kamba. Amama Ezo Kamba. Amama Ezo Kamba.
Kumaini sina mbele.
Amama Ezo Kamba.
Wana wanga tikanya.
Amama Ezo Kamba.
Wana wanga tikanya.
Amama Ezo Kamba.
Wana wanga tikanya.
Amama Ezo Kamba.
Na vima one kacha peso simpo ngati bakamba bakuza bapipo wanyamula mochilangani popi wasinka na matu mwanga wajatu sinka matu makolo bako iwe bakuza iwe ulipize useka lelo watwala waziwonela iwe ay 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 ati mwana wanga iwe pokwatila Ofunika festi wajekanya walanga na mukazi aza kusungira vana na banja ay 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 manje imwe munatamangira bakazi vimo bavifwaka huku ay ay
amama Ezo Kamba amama Ezo Kamba Amama Ezo Kamba. Amama Ezo Kamba.
Kumaini sina mbele.
Amama Ezo Kamba.
Wana wanga tikanya.
Amama Ezo Kamba.
Wana wanga tikanya.
Amama Ezo Kamba.
Wana wanga tikanya.
Amama Ezo Kamba.
Sorry ya mama Sinaziwe pa mao yano ya mine mwezo kamba Nizona mwanga munizonda Kansiyai mwezo nisungila umoyo Apa lero vintu na vife singa Nafika ma challenges yoi pa mama I'm sorry ya mama Sinaziwe ya Just forgive my mama and forget about you Yeah, listen Amama Ezo Kamba mwana tekanya Nizona mwanga ineva nizonda Kasa mama zeni songela umoyo Umoyo wangane uweze mumanja ya mama Hapa manje na facing my challenge Hapa manje na fika muma problems Mama I'm sorry, dad I'm sorry Yeah, mama I'm sorry
Amama Ezo Kamba Amama Ezo Kamba Amama Ezo Kamba Amama Ezo Kamba
Kumaini sina mbele
Amama Ezo Kamba
Wana wanga tikanya
Amama Ezo Kamba
Wana wanga tikanya
Amama Ezo Kamba
Wana wanga tikanya
Amama Ezo Kamba
Nine mwana mwamuna neka panyumba Basala the rest ni bakazi Atate anatisi ya kale No wanda ama ibenzo ni kontolola Ine kuona monga ngativa ni chinga Kansi benzo ni sungira kwa umoyo
Bakuti ni kawone kumailo
Ay 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 Siyapa ine na dwala Amama I'm sorry Nifaikile niko nicha penzelu ine Waiyaya Niza kusunga ni mailo Niza kutandiza ni mailo
Dear mama
Amama Ezo Kamba Amama Ezo Kamba a mama enzo kamba. A mama enzo kamba.
Kumaine sina mbele.
A mama enzo kamba.
Mwana wanga tikanya.
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 Yeah. Never ignore the truth. This is not for only me. This is for the world and special for the youths. Guys, let's follow the ideas and tentivelele makolo vamene vakamba. Cause guys, vintu vimachinja. Yeah, it's a boy Jeff on this.